Hello, I am Michael Kaiton, and this is Inside SCOM. Inside SCOM is a program presented by the Student Christian Organization of Malawi, SCOM. SCOM is an interdenominational student movement which has branches in secondary schools, universities, and colleges across the nation. Today on Inside SCOM, we study series on manifesting Christ in a corrupt world, and our teacher is Justice Dr. Chifundo Kachali. We also hear a testimony from Henry Gondwe and an update of what's happening in SCOM. So please don't change the dial. But let me invite Kevin Piri to give us a song titled Musinte.
You are listening to Inside SCOM.
Tractored Musinte, done by Kevin Piri, coming your way on Inside SCOM here on TWR Malawi. And today, you are with me, Michael Kaiton. Now, I invite Justice Dr. Chifundo Kachali to introduce the series, Manifesting Christ in a Corrupt World.
Manifesting Christ in a Corrupt World. Kuonetsera Kristu mudziko la chivundi. Ndecho yamba, we should look at matters of definition. Timasulire matanthauziro amau, kuti tikhale kuti tikuyankhula zofanana. Liulo yamba kumasulira ni manifesting. Manifesting ikutanthauza chani? Manifesting mchingerezi ikutanthauza revealing kapena showing. Manifesting kumwe makara inuko simu kudziwa chomwe chiri kuseri kwa pulpit. Right? Okay? So when I do this, I have manifested a bottle of water. I haven't created this bottle of water. Bottle ya madzi inalipo kuseri kukoma ifanya otisi maliona ineyo ndame ndaiwonetse, right? So You can only manifest something that is already there. Umaonetsera chinthu choti chinalipo kale. Ndetikanena kuti kuonetsera Kristu kudziko la chivundi kutandauza kuti mwaiweyo muli Kristu kale. Kumano uli ndi chidwi chofuna kuti anthu ena amuone Kristu yo. So tikanena kuti manifesting Christ. Mawu Mulungu amatiphunzitsa pa buku la Efeso 4 verse 8 mpaka 16. Efeso 4 verse 8 mpaka 16. Bible ikutiphunzitsa cholinga choma Mulungu anatipulumutsira komanso anatipatsa anthu otiphunzitsa mawu Mulungu. Ephesians 4 verse 8 to 16. Ndiwerenga mu good news. As the scripture says, when he went up to the very heights, he took many captives with him, he gave gifts to people. Now what does he went up mean? It means that first he came down to the lowest depths of the earth. So the one who came down is the one who went up above and beyond the heavens to fill the whole universe with his presence. It was he who gave gifts. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christians service in order to build up the body of Christ. And so we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people, reaching to the very height of Christ's full stature. Then we shall no longer be children, carried by the waves and blown about by every shifting wind of the teaching of deceitful people who lead others into error by the tricks they invent. Instead, by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ, who is the head. Under his control, all the different parts of the body fit together, and the whole body is held together by every joint which it is provided. So when each separate part works as it should, the whole body grows and builds itself up in love. So mwamula ngunena jolinga kuti choma Mulungu watipulumutsira ni jolinga joti mwaife mukalengedwe Kristu. God wants to create or form Christ in your heart. So by the working of the Holy Spirit, God wants to make Christ real in your heart. Scripture yatu ya thimu yatu ndija Philippians 2 verse 14 ikutija. Verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Do all things without murmuring and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Paulo akunena kuti inuyo ndi ineyo tapulumutsidwa mwachi somo tizoona koma tikachitandira chisomocho tikusoikira chigwise ntchito kuti chipulumutso chathucho chikaonekere kwa anthu ena. So Kristuyo akufunikira akazikike mu moyo wanu. Ndiye kuti chiKristu ntchito yaikulu yomwe inu ndine tili nayo is on your heart, not your hands. Okay, so focus on your heart, not your hands. In other words, the real work of being a Christian is personal transformation. Mulungu akufuna inuyo musandulizike mpaka mkati mwa inu mukhale Kristu. Mungatoka werengaso 2 Petro 1 verse 2 mpaka 11, 2 Peter 1 verse 2 mpaka 11. God has given us everything we need for life and godliness, to escape the corruption that is in the world through desires. Amen. In 2 Peter 1 from verse 2 mpaka 11. Choyamba tikanoti manifesting umaonetsera chomwe chiri mkati. Ndengati kuti manifesting Christ ndiye kuti mwaiwe mukhale Kristu kuti anthu akamuone Kristu. Ngati mwaiwe mulibe Kristu palibe chomwe ungapange manifest. Tikakamba za corrupt world, ambira ife tikamba za corruption timangoganizira za bribery, timaganiza za ziphuphu. Corruption si ziphuphu chabe. Corruption imatanthauza kuti chinthu ucho chasinthika kuchokera kumene chinalengedwera kuti chikhale. Adam and Eve were corrupted by the devil and yet Satan and Rege Pupu. So Adam ndi Hava anayipitsidwa ndi Satana chifukwa analandira mawu abodza, analowetsa bodza mitima yawo. Corruption is a matter of heart. Corruption ili muntimamo. Kupha ndi chigololo zimachokera muntima. Chigololo anthu achakamagonana physically kumene kuchanungomalizitsa uchimo umaona likale muntima mwawo. Ndiye Satana panopo akuwapangisa anthu azipanga chigololo pa foni, akuonela pornography pa foni, data yako yomwe, foni yako yomwe ndikumachi mwana weweka usanakomane ndi mzimayi aliyense. Chifukwa chani? Chifukwa cha corruption. Foni yomwe ena umapezerapo ntchito. So tikanena kuti manifesting Christ in a corrupt world, mawu Mulungu akutiphunzitsa kuti tikukhala mu dziko loonongeka, dziko lokuti sitikukhala motsatira ma principles a Mulungu. We are living in a world that does not respect God's values. We are living in a world where God's word doesn't matter. Tikukhala ku dziko lokuti mawu Mulungu anthusakuwalabadira. Ngakhale mu chalichi mmene, ngakhale mu kwaya ya sikomo mmene, anthu amachita chigololo chifukwa choti anthu samuopa Mulungu. Anthusakumulabadira Mulungu. yangu. Neema ya Mungu unena kuti simu yatu ikunena kuti mu nyengo ngati zimene zoso ifeyobe tikaonetse Kristu. Tikaonetse kuti ndifa Kristu ona ntima. Tikaonetse kuti Yesu Kristu alidi mmoyo wathu. Sizongo kamba pakamwa chabe iyaye. Koma zili mu ntima wathu, zili mu moyo wathu. Mukawerenga kwa Filipi kuja poti buku lamwe tatenga simu yathu ndi kwa Filipi. Mukawerenga ku a Filipi chapter 1 kuyambira verse ya 12 mpaka verse ya 18. Paulo akukamba chitsanzo cha anthu opanga zabwino koma mtima wawo mulibemo. Tiwerenga nchichewa. Philip chapter 1 verse 12 mpaka 18. Tsopano abale ndikufuna mudziwe kuti chimene chandichitikira ine chathandiza kwambiri kupitisa patsogolo uthenga wabwino. Chosatula chake nchakuti zadziwika bwino lomwe kwa anthu onse ali ku nyumba ya ufumu kuti ndili maunyolo chifukwa cha Kristu. Moti chifukwa cha maunyolo angawa abale ambiri alimbikitsira kuyankhula mawu a Mulungu molimba mtima ndi mopanda mantha. Zoonadi kuti ena malalikira Kristu chifukwa cha kadukha ndi mikangano koma ena fwaja zolinga zabwino. Olalikira ndi zolinga zabwinowa amachita izi mwachikondi. Podziwa kuti ine ndili muno chifukwa chakuteteza uthenga wabwino. Ena aja amalika Kristu modzikonda osati moona mtima namaganiza kuti kutero kubweretsa mavuto pamene ndili maunyolo. Nanga kodi zimenezo zili ndi ntchito? Chofunika ndi chakuti Kristu alalikidwe kandi mwachinyengo kapena moona. Ndipo ndikukondwera chifukwa cha chimenechi. Ndithu ndidzapitirira kukondwera. Paulo akunena kuti iye ali mundende kunali anthu amene amalalikira uthenga wabwino koma ndi mtima woyipa. Chifukwa iwacha anazindikira kuti ngati Paulo wamangidwa chifukwa choti amalalikira Yesu Kristu ndiye kuti aboma amakana nzolalikira Yesu Kristu. Ndiye iwacha akamamva kuti Paulo ali mndende koma kunja kuja anthu akulalikira Yesu Kristu iwacha amawerengera kuti ndiye kuti Paulo azimfinya kwambiri. Chifukwa mtsogoleri wawo ndiyeyo. Kurandauza kuti ndikotheka kuchita chinthu chabwino ndi malingaliro oyipa. Munawerengapo nkhani ya Ananiya ndi Safira, right? Ananiya ndi Safira amapereka ndi mtima wa mpikisano. Atamva kuti Barnabas wapereka chuma chake ndipo anthu onse akumukonda Barnabas. Nawonso anapanga pangano ndikugulitsa malo awo koma ndalama ina anabisa. Manivetsetse? Tikunena za corruption. Corruption imachitika mu mtima wako. Ndipo ndifuna mumvetsetse pamenepo. Chivundi kapena kuipa zikuchokera mu mtima wako. You can be doing the right thing but doing it with the wrong heart. That thing is defiled before God. Sijolandirika pamaso pa Mulungu. Ananiya ndi Safira amapereka koma ndi mzimu wa mpikisano. Ndifaka mapezeka kuti akuyamba kunama. Akuyamba kunama kuti anthu azatamanda kuti nawonso apereka chuma chawo chonse. Koma chonsecho anakangopereka even teka ya chuma chawo. Mulungu anakatha kulandira chuma chawocho. Koma kuntima kwawo kunali corruption. Ndi apostle Paulo akunena kuti anthu ena akulalikira Yesu Christ koma ndi mtima woyipa. Akufuna ineyo ndivutike chifanda mangiro efu ndikulalikira Yesu Christ. So ndifuna mvetsetse kuti corruption starts with your heart. It starts with your heart. So for a Christian, what is the remedy for corruption? Paulo akutifotokozera kwa Filipo 2 komwe kuchi. Verse ya 3 mpaka na verse ya 11. Muchingerezi cha masiku ano, tinganene kuti the remedy for corruption is mindset change. Mindset change is a new term for Bible yomwe ndi manawo repentance. Okay? Kulapa ndi kusintha maganizidwe. Until we realize kuti moyo wathu sitingamunamize Mulungu, tikapitira kukhala moyo wa corrupt. Because tizipanga zinthu ndi mamotive olakwika ngakhale zili zinthu zabwino. Koma Paulo akuphunzitsa kuti tikufunika tikayende moyo wodzichepetsa komanso moyo wachikondi. So the key to overcoming corruption is love and humility. Chinsisi chothana ndi chivundi cha muntima ndi kudzichepetsa ndi chikondi. Paulo akufotokozera kwa Filipi kuja kuti Yesu Kristu ngakhale anali ofanana ndi Mulungu koma iye anasiya ulemerero wake ndi cholinga chomvera Mulungu mpaka ukafera pa mtanda. Tikati humility sikudziyipitsa, sikudzina kuti ndiwe nyongolotsi ya. Humility is walking in agreement with God's word. Munthu wodzichepetsa ndiye kuti iye moyo wake akukhala pa chomwe Mulungu anena kuti iye ndi chomwe ali. Humility is walking in agreement with the word of God. Kukhala moyo ovomereza chomwe uli mbapaso pa Mulungu. Komanso chikondi is laying aside selfish ambition. Kanena kuti ena amalalikira Kristu koma ndi mtima wachipongwe. Anthu ali mwa utumiki panopo masiku ano. But some of them when you see what they are doing in the name of ministry, you can see already because Yesu anena kuti by their fruit you shall know them. Zipatso za moyo wawo ngakhala madzitchula ndi anthu a Mulungu koma zipatso za moyo wawo sizikuonetsa chipatso chodzichepetsa. As a Christian, never ignore fruit. Hallelujah. Kanena kuti you should focus on your heart and not on your hands. Tuwerenge verse inake imandu opsha. Matthew chapter 10. Kuyambira verse ya 1 mpaka verse ya 4. When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Now the names of the 12 apostles are these: First Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Labius, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Verse 5. Then these 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Hallelujah. That is from verse 1 up to verse 8. Of Matthew 10. Ndizina liti pamene pomaliona pomwe lakudabwitsa. Judas analalikira uthenga anthu anaandira Yesu. Judas anadzutsa akufa. Judas anachiza odwala. Koma Judas mapeto ake anadzimangirira. Tima kwa Judas munali chinyengo. Munali chivundi. Judas's heart was corrupt. Nde ungata kunamizira up to a point. Koma imafika nthawi yomwe zimaonekera za kuntima kwako. Zimaonekera. Zeni za kuntima kwako. Kuti zinthu zomapanga mwachinyengo. Ndeti kunena kuti uthane ndi corruption, you need to change your heart. Change the way you think. Tisinte maganizido yatu. Tisinte maganizido yatu. Tikawerenga za Paulo, mwachitsanzo kwa Philip chapter 1 kuja. Paulo akutipatsa chitunzi cha mmene chikondi chimaonekera. A Philip chapter 1, verse 21 paka 26. Akuti, pakuti kwa ine kukhala moyo ndi Kristu ndipo kufa ndi pindu. Ngati nditi ndipitiriza kukhala ndi moyo mthupi, ndiye kuti kwa ine ndikugwira ntchito yopindulitsa. Kodi ndisankhe chiyani? Sindikudziwa. Ndathinidwa ndi zinthu ziwiri. Ndikulakalaka kunyamuka kuti ndikakhale ndi Kristu. Chimene ndi chinthu chabwino kwambiri. Komanso nkofunika kwambiri kuti ndikhalebe mthupi chifukwa cha inu. Ndili ndi chitsimikizo ndikudziwa kuti ndidzakhala ndi moyo ndipo ndzapitiriza nanu kuti nonse mupite mtsogolo. Ndikukhala ndi chimwemwe muchikhulupiriro. Kuti pokhala nanunso kudzitamandira kwanu mwa Khristu Yesu kudzasefukire chifukwa cha ine. Paulo akunena kuti nkhani inakakhala kuti ndiyongokhudza ine ndekha. Mavuto amene ndikumana nawo pa dziko pano. Kwa ineyo ndakakondwera ndakangopita kokhala ndi Yesu Khristu. Chifukwa ndikamwalira lerolo ndikudziwa kuti ndikupita maso pa Yesu Khristu. Paulo amadziwa kuti his life was already safe in God's hands. But he says the only reason I will continue to live is because I love you so much. Because I want to teach you the word of God. I will continue to be alive. But if it was up to me, I would rather go to heaven and be with Jesus. So, Paulo amakhala moyo wachikondi. Anali munthu osafuna zinthu zake zokha. Ngati dziko likuvutika, ndifa cha anthu ongofuna zawo zokha. Anvuto limene limayambira pa nyumba, pa sukulu, kuma ofesi, kumipingo, kundale. Where there is selfishness, there is all kinds of evil. Where there is selfishness, there is all kinds of evil. Lucifer kuti asanduke Satana was because he was prideful. Anangogalizira zaiyeka. Ndiye tikasintha maganizidwe. Choyamba, Paulo akunena kwa Filipi 2 kuja, verse ya 3 ndi 4, musapange chilichonse ndi mtima odzikweza, koma podzichepetsa muganizire ena opambana kuposa inu. Ayimbira ife, tikabona, ndekuti ena ajati mata agirigasa, makolo atu timatosa pempera, apunsa atu timatosa pempera, timayamba kuwatu kulira mtima, andhamene mamulu nganena kuti tidzaganizira ndabwino kuposa inu. So maganizidwe atu, ndamene amatilepereza kuonesera Kristu. Paulo akunena kuti musamakhala anthu ongodzifunira za inu nokha. Komanso tikabwera ku nkhani ya zachuma, verse yotchuka kwambiri kwa Filipi ndi chani. Philippians 4 verse 13. Tiyambira pa verse ya 10, tikalekera verse ya 20. A Philippi 4 verse ya 10 mpaka 20. Ndikukonda kwambiri mwa Ambuye kuti patapita kawi, ano mwayambanso kuonetsa kuti mumandiganizira. Zoonadi mwakhala mukundikumbukira koma munalibe mpata woti muonetsere zimenezi. Sindikunena izi chifukwa choti ndikusowa kathandizo. Poti ine ndaphunzira kukhala okwanitsidwa ndi zimene ndili nazo. Ndimadziwa nkusauka nkutani ndipo ndimadziwa kulemera nkutani. Ndaphunzira chinsinsi chokhala wokhutitsidwa mwa njira ina iliyonse. Kaya nkudya bwino kapena kukhala ndi njala. Kaya kukhala ndi chuma kapena kumphawi. Ndikonza kuchita zonse kudzera mwa iye amene amandipatsa mphamvu. So verse imeneyo choyambirira Paulo akunena za umboni wake. Kuti mukamandiona ine ngati Paulo, pamene ndikukambirani ine za giving, kuti mupereke ku utumiki wanga ndipo ndanyadira kuti mwandipatsa. Paulo anati nkhani yake si ndikufuna ndrama yanu oya. Akunena kuti ineyo ngati munthu, ngati Mkhristu, ndine muno ndaphunzira kukhala munthu walemera, ndaphunziranso kukhala munthu wa umphawi. Ndiye akuti ndingathe kuchita zonse mu mphamvu yomwe Khristu anandipatsa. Chinsinsi chake akunena kuti ndi chani? Ndaphunzira chinsinsi chokhala wokhutitsidwa mwa njira ina iliyonse. Mu Chingerezi tinena kuti sense of personal contentment. Contentment. Corruption imaweka chifukwa cha kusakhutitsidwa. Actually kuti kudzikwa kuno kukhale ndi ziwanda before angelo sanakhutitsidwe ndi udindo wawo omwe Mungu anapatsa. Tiwerenge ku buku la Yuda. Yuda chapter 1 verse 6. Mbukira amene angelo amene sanakhutire ndi maudindo awo koma anasiya malo awo Angelo amenewa Mulungu anawamanga ndi maunyolo osatha ndipo akuwasunga mmalo wa ndima mpaka tsiku lalikulu la chiweruso. Akuti angelo amene sana kondweretsedwa ngokhala angelo koma amafuna mpando wa Mulungu. Mulungu amene wanaweruza kusakhutitsidwa ndiyo mamuli nacho ndiye gwero la corruption. Mukamva mtsikana wayamba uhule nkhani yake sumphawi yani. Mukamva munthu ndiwokuba nkhani yake sumphawi kapena njala. Alipo anthu anjala ambiri mbiri. Akhale according to Yesu, Yesu angakondwere mufe ndi njala mupite kumwamba kusiyana kuti mupeze zakudya mupita ku gehena. Mwina uthenga ndabwana nawo mochedwa koma ndine nabe. Zoti mufuna kupita ku university ndizachidziwikire. Koma Mulungu angakondwere mutapeza 30 points yosabera ndikusiyana kupeza 10 points yobera. Pamaso pa Mulungu ngati wewe utayesetsa ndikuwerenga ndikulimbikira kupanga zonse ndikupeza 30 points. God will be more proud of you if that is your 30 points than we know agota mabera wapeza 10 points. That is where the corruption is starting because we have defined success the wrong way.
That's the voice of Justice Dr. Chifundo Kachali, who was introducing the message Manifesting Christ in a Corrupt World. We'll continue that message next week.
Hi, I'm Pauline Bukwa, and you're listening to Inside SCOM on TWR Malawi.
It's now time for our testimony, and today we hear from Henry Gondwe.
I am Henry Gondwe. I'm coming from the Catholic University of Malawi, where I'm holding as the chairperson of SCOM there. And I'm studying the Bachelor of Law.
Could you tell us, when did you join SCOM?
I joined SCOM when I was in first year. That was 2021, when I was just enrolled at the Catholic University of Malawi, second semester. After going there, as you know, campuses cannot accommodate each and every church. So I had that feeling of worshipping with my friends. So I found out that SCOM would be a good organization which I could join and worship together with my friends and also share the word of God. So that was what made me to join SCOM.
Then when did you become born again?
Actually, I became born again in the year 2020. Good News Ministries, it was a time that I was in need much of God's solution. After being saved by God, I knew him more, and I became to know how good he was to me at that time. Then I made my choice that I think I should just be closer to God.
You are currently the chairperson of SCOM at Catholic University. How is SCOM at CU?
I can say that SCOM, the condition of SCOM now is very good. The attendance of people is good in all the services, and also the spiritual lives of people is good now.
Tell us, what's the most memorable moment for you being in SCOM?
Okay, since the first memorable time, it was in 2022, when I was appointed to be the chairperson of SCOM. I had joy after seeing that because it was something which I never expected. In my second moment, it was when I was also accepted to be the chair again. That was last year, November.
Yeah, what do you like most about being in SCOM?
The first thing that I like most in being SCOM is that the structure of SCOM allows students to in themselves to grow in terms of spirituality and also leadership. SCOM has a structure which gives students a platform for them to lead themselves, for them to share the word of God themselves. Through that structure, students do grow spiritually and even do grow in terms of leadership.
How has SCOM impacted you?
I should just say that the chairperson that I'm holding now, it is my first leadership in my life. So I should say that because of SCOM now, I have developed my leadership skills. I can be able to go and talk to a large group of people. I can lead with different kind of people. Of emotion, so I have developed leadership skills, and also my spiritual life has been deepened through different teachings that I've learned from SCOM, but also being prayed by different men of God who have been coming to SCOM.
What would be your word of encouragement to fellow students?
My fellow students, I could let me encourage those who are already under any student Christian organization that maintain to be under that organization that you are, because it is where God can help you through your studies and many things. And to those who don't have any student Christian organizations, use this time that you have to join any student Christian organization that you can at your campus. I would encourage you to join and enjoy the grace of God.
That's the voice of Henry Gondwe, who was our guest in today's testimony segment.
Hi, my name is Will Sakala, and you're listening to Inside SCOM.
Finally, let me give you an update on what's happening in SCOM. From this Friday, 23rd August, to Sunday, 25th August, there will be a SCOM graduates retreat at Smedi in Mponela. The retreat targets all students that have just graduated or have completed their studies in universities and colleges across the nation. And guess what? The registration fee has been slashed from 25,000 kwacha to 10,000 kwacha per student until Wednesday, 21 August. So make sure you get yourself registered by Wednesday. And you can find more details on how to register on the SCOM website or the Facebook page. The month of August is Community Teacher Month, and the SCOM Secretariat would like to make you aware of the following three literatures that are available in SCOM, which has got lots of information and topics on key topic issues that SCOM generally deals with. And the books are as follows: the Training Manual, that is also called Equipped for Life and Service, the Discipleship Guide, and the HIV and AIDS Manual. These books are found at the SCOM Secretariat office in Lilongwe and all the regional offices. For more details, you can also visit our website and our Facebook page. Zomba SCOMAF will have its annual general meeting on 31st August 2024 at Baptist Church, which is behind Standard Bank, from 9 o'clock until 2:30. Lastly, the SCOM Associates Conference will take place from 11th to 14th October 2024 at Malawi College of Fisheries in Mangochi. And registration fees is 15,000 kwacha for SCOM Associates based in the Central, East and Southern region, and 10,000 kwacha for Associates based in the Northern region. Well, that's what we had time for in today's edition of Inside SCOM. For questions, feedback, or if you want to share your testimony, music, or SCOM updates, our hotline is 0881-775-483. That number again, 0881-775-483. You can also find out more about SCOM or download a copy of this program on our website, www.scommalawi.org. Remember to visit our Facebook page, facebook.com/scom.mw, for more updates about SCOM. Until next week, when we bring to you another edition of Inside SCOM here on TWR Malawi, keep on listening to TWR. Today, you are with me, Michael Kaiton.
SCOM! Jesus loves you.